Niko biz. Siko biz. Na tafuta better days. Tafuta better days. Niko biz. Niko biz. Niko biz. Siko biz. Na tafuta better days. Tafuta. Masida ya mezidi, hasolingi najo inabidi. Weekendi si weekendi bila kitu ya kuspendi. Kuzunguka, kushugulika, kuhangaika. Doko naitajika, siyo kulalamika. HVE, I'm going in cover me. Busy ni biz, bora ni pate diz za kufloza. Sina time ya kudoza, tupatane CBD. Kabla kuingia LD, alafu tuchanga muke na mahedi. Looking the future, natunga mistari usiku kucha. No doubt, kuwa richa. Niko biz. Siko biz. Tafuta better days. Niko biz. Niko biz. Niko biz. Siko biz. Tafuta better days. Tafuta better days. Kila tauna enda, pesa ndiyo topic. Kasi biz, stuck you stupid. Naka upati profit, iyo siyo biz, stop it. Wacha ufala, bila mihela. Magrupi ya watahala, siwezi survive bila jira. Na wadegeke Simon, lazima mchizo madamon. 87 born, I'm the next dawn. Usichanga tukikutana, turukana. Uwa sipandi but me, uvuna. Kazi yangu kujaza hazina. Nisipo show mtaji waje bana. Niko na hesabu ya kuongeza siku punguza. Kila siku najikaza. Niko biz. Tafuta better days. Niko biz. Tafuta better days. Tafuta better days. Holding down town to town. Falme bila crown. Niko na njaa, bono na shangaa. Na wakilisha vile inafaa. Hustle never die, I need more, how I lie. Ami yangu ni me, myself and I. Self employee, what the fuck you gonna tell me? Kwa hizi street niko na degree. Na hitaji baraka, kuondoa mashaka. Nipe dili, hakuna hajo nizugushe tafadhali. Niko wax mzea na sijali. Nina pro kufika mbali. Niko biz. Staki puz. Siko biz. Niko res. Tafuta. Better days. Tafuta. Better days. Niko biz. Staki puz. Siko biz. Niko res. Tafuta. Better days. Tafuta. Better days. Yeah. You know what time it is. Mwana ume ni biz. Kama kawa, sunajua mtani kasarani. Na huku hatupendi kisirani.